the garden. Preach the Holy Spirit, brother man. Oh yeah, 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 yeah. Goldie. Oh yeah, 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 yeah. Shake a body, body. She give me corona. Can't a body, body. She give me corona. Kama asali, corona. Kama sukari, corona. Kama ambalolo, she give me COVID-19. Kana binu binu, she give me COVID-19. Nakapagari, she give me COVID-19. Samba jadari, she give me COVID-19. Mtoto wa kitanga kanga kanga kija geto na kanga 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 kiononi shanga kanga kanga nimeshadia na kanga kanga ukienda kwa mganga kanga kanga upango tauka kanga kanga sheka badi badi she give me corona kata badi badi she give me corona kama asali corona kama sukari corona
the garden rake unanana bribab hey wataka chapati darling unipecha kati darling mbaka babati bali kila wakati darling mama wataka chapati darling unipecha kati darling mbaka babati bali kila wakati, darling. Benzi wangu na kupenda, lazima welewe. Sina peki ni pakwenda. La 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 la. Benzi wangu na kupenda, lazima welewe. Sina peki ni pakwenda. La 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 la.
Yeah, kabadi badi, she give me corona. Kata badi badi, she give me corona. Kama asali corona, kama sukari corona.